ngalana do dana studio kalangu yende joyno wittodi e min tagi sappo e joy nani habaruji dinni e fulfulde dimin ummu Umar janganta on dere ko e habaruji menni himbe dillobe leyde mu en no nata leydi libi do kerol ma dawa soppirde leydi niger ni torbe torre sanne dum wadi ni goto der himbe jingano e bibbe leydi wurtake yasi woytorake e gollawol kenga golle bindol inde hano himbe be dowtal kuru cubaki nonni fuddama der kardji bangu region modoso yotre men pindoli hande yeccata konani ono andani hano ko andani ando wama nonni ko labino don tokete di ko tonyata hano boppa nonni falato hano choppi nonni dow labi machine e konandini police be gombe dow labi be madawa soppirde leydi Niger dow kerol Libi nonni dil himbe dilloobe hano tawraabe e talkuru nonni ibe jaba kemenay e mabbe be gala carte do no jabe ujunar e mabbe no goto der jinganobe bibbe leydi nonni mo Niger Sanusi Mahamman nonni o windi talkuru yaago e bieni fedde hano dartinore hakkeje bibbe Adama CNDH nonni nani ko Asmane Sina waddi
min der region Agadez gollami min kebi himbe kewbe waddam be min botali mu der ummotobe leede mu en no jaha leede tuba koobe de jomum wala karti sey watte yoba ujunare mo wodi ondu yoba kemenay minen he giide amin dum rafi do tanade laabi laamu leedi denandi hakke bibbe adama dum du sabi ko miden bi'a pelle jinganoje hakke bibbe adama yewtino halaka kebanaka mosola ko watta iru majjum acce wadede gande en daadi handen leede afrique fu no don no dur wono cembindina endan e luuma ku caka mu en denne ko haani woni himbe jolbinani der jaha wartaji mu en kambe adama
de personne aidé bien
jaddira wittirani der wuro Agadez giidal didabal wadama chaka region nyigi do fi himbe dillobe leede mu en nonni portal gal horejo hano sawara region mu Agadez ardi nonni portal kawrungal zender etawa nonni mutari Usman horejo sawara mu region zender nonni kalo do inde portal gal ni o wi o fantini golleji committee oni hano mabbe kan woni himbe dillobe dabareji lobbi joddine anise karim waddani min fama.
Nous avons élargi cette rencontre.
Hande ni min durwi ko watta himbe region doso maradi e tilberi potta der hawrine aminde gam filla ummotobe leede mu en no jaha leede tuba koobe mu hawrine amin handen de yewtinto filla mu wakkati warde wakkati fu laabi kesi garta nata der makko denne der hawrine aminde min yewtinto non neddo amin fu hala ko andani ko watta musola hebu misali warbe juwi tawa zender he Agadez gam kambe konno yewtino to himbe be gonno tokkira ko burto leede den kambe du andi laabi di himbe be gonno tokkira der rabbinol halani kambe tawte wakkati fu der yewtinaade no wade do filla o ko watta musolo makko hebu der hawrine amin dedu himbe peccodiran habaruji ande mu en dum anda to wadi e to jacci gam mojjine himbe du beedo dira
kono prendre les bonnes pratiques
kenga fariyande sappo didi nyaloma cukalel dewel gon fellama to nawni e jungo nonni der ministere hawjine e jawdi leydi finance nonni do der gallu nyame no seda on haliri o wi wakati goto ni suka o yara hopital nonni jabe den do andaka toy dun cuy nonni nani ko jallo maryama waddi to nokku to fi o wadi
min der cuuri ministere to mi tawa be dido kanko e debbo nayejo gon nayejo on no jodi kanko du omo dari wala bawdo wi idu to yabarden cuwirini kaloreji didi o tawa ko yaberden hebimu denne wala bawdo wi'i kan hi'i yaberden to juuri domobe laabi de ardido leedi no wada jahangal kan en tan tawa de cekantaraje den te kambe du non den dun nananno pellolgol har yande sappo didi dum wadi wakkati ardido leedi on wonno yawta yaha wartaji himbe du uuda wakkati
fedde hawjine e fi sigillaji cubaki kengani be puddi golle mabbe der commune mo kardji bangu region doso bindol inde himbe nonni dow talkuru cubaki nonni mo photo neddo tawte nonni horejo fedde senini maître Isaka Sunna o wi gol lawol kan woni golle puddade woni arandere nani ko Awsu Abdurrahman waddani min
la cérémonie de ce jour
anden ko hawrimin do no wodi mana mawdo sanne der sigila gadol kartiji wote inata neddo dundu gan siriade cubakiji gado wandi do der leedi Niger hande are jamani de ni balliri sanne har ko darata gadol kartiji wotedi ko watta fodu fu to hebo chaka partiji e himbe tawabe der chubakiji di dundu sabi ko gadol ir kartiji woteji di no gade nokku fu to chubaki wona no wade der leede afrique kamfu e der leede duniyaru gangadol ir kartiji woteji di no lawol mosala fodu wote chaka himbe wadi ko partiji politique leedi Niger yami ir majji gade do der leedi meede
electoral de notre pays.
Gwamnati leydi Niger ni balde deni joddini laabi joda kalen chaka parti politikiji leydi men noni fimo partiji gondi gada laamu gun jingani nani ko Boubacar Sabo imo tawa goto der horebe biro mo PNDS taraya o wi di laabi bi lawol no wadan hano moddinol hebo non ni ko watta hano fedde deni gollira no wodidi dun do har farden gele sigila ko be gatti yeso Nafisa Adamu Sirfo nani ko waddi
lawol laamu leydi kingol gol illa hitano dubu ujunaji didi e tatina bien hitano dubu ujunaji didi e nay holli kono hani gol yewtini gol fondite ko watta fedde CNDPD wadira golle mun no haniri mido milo du ko fonditol gadangol goldu yewtana filla ko watta minister kawjido filla redu leydi e minister kawjido filla labi kite keba gollida ardido fedde de gan kile kewde der kawride amin nabi en der joda haleji amin miden gada filla labi golle cuudi leydi mawdi filla labi laamu leydi kamfu fille ati dewtere hawjina fille chubaki denne ko wodi non tawe ibe tawde ardido gomnati on der golle fedde CNDPD der lawol kingol goldu denno ni dun laabi nayno filla partiji di galana sengu fu handen mojjina fondita odu walliran partiji di gada golle mu en no wodiri der fedde di
partiji di gala gada laamu gononni wi hana gomnati hani hoja gollawol parti politikiji kan handi kaura ando ceutino laabi di be kan joddina mamman sani adamu noni kalowo do inde dental parti gidi gala gada laamu gononni FR22R noni o halani Nafisa Adamu.
Le CNDP n'a pas été créé par le gouvernement.
CNDP jore kal hakkon parti bi enan wana gouvernement won ko joddini dum parti ji gonnod e laamu e digala e laamu e jamon on do kam won ko joddini dum gam batte alla e sigilade e hadude dum bolowole ko watta der region ji kany e kabe hakkunde politikibe jonnon al e dun do wadi ko min bi min joddina nokkurto min himbe baa haldude wakkati fusse sadon ma wari heba hisina kabe den enda gomnati wi wari fa mojjintina hala majju wala gomnati haani mojjintina dun ne sey dun watta non fu watta kenani hakkuni himbe tawe neddo fu maati dum caggal mundu ko nan ko be gaddum minen gato ami hono ni ana no hanurno himbe fu hanno tawe gatti ngedum e gadon gol
l'élection devait être la relecture de l'ensemble des forces politiques pas la relecture du gouvernement
far bangé da parti gi gala sengo funoni kambe ndobe ki gollawol gol gomnati hoji noni ko heydi fu woni wala tahir gimbani mo tawa der parti gi gala sengo funoni model ma ay kata noni o wi bayle fu woni o hebaka gan sengo mabbe ni be gala hanu wakil noni to sudu sawara to be gatta sawaraji mabbe noni no o halani jadimin Nafisatu Adamu.
La seule innovation
petit ono jodorgal parti ji di galana sengo fe woto kanyi won ko wadda beeda horejo fedde ne kam wonno on horje gouvernement wombe do laamu no dom be wala do laamu ko non dom na tawade ko dam minister kawji de red leedi kanyi en denago bibbe leedi kanyi minister kawji do fil seriaji kanyi won ko fontito hala di fu e yewtere gattedi nenne mi gatto am ni mila ni wana goddum beeda hen parti ji di enda no wonno don endan do dereji di dum do wata beede goddum beeda am do mum
min kam yef ko beedi
tawna jodorgal beeda ngal endan dum du kondan wailta hunde fu beeda hunde fu
quelconque avancée.
La vitine ni gidal nati chaka mer mo Malanville mo Benin noni mo Kamba Nigeria e yelu Niger noni der wuro Malanville noni gambe sembintina jehol yeso hebe e gollegi hanobe gollididda be gollida do keri noni gan dabareji golleji joddine chaka leede tati di noni mer mo Malanville ni Inusa dandako noni o fantini jadimin Fadel Alu.
Cet atelier est consacré.
Haurine de wadama gan sembindina labi lobbi kebanodi der kawride gadaade ton gada der chakantarare dandiganda hano illakari mama fawara Malanville yaha bagudo leydi Nigeria hore hudo region doso sobirde leydi Nigeria hedde amin hano kan jiwa kan fu e chaka leydi Nigeria himbe mu hautabe tariki e dandiganda min fu min kawrata min yewtino labi ko beyda sembe endan tawada illako boyi chaka amin min fudu min tina tawa goto min fu min go
des référents identitaires
studio kalangu
der galle ñemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joy tobere go FM
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e jena FM
mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jena e jena FM
Damaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e jena FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
Studio Kalangu yadu leydi Niger
Studio Kalangu
min garta der sudu hala ko andano demmu ni boppaade gortogal kan to nyata hano gort boppaade mun noni falaato hano choppine de handen laabi no don tokketeedi noni ko jaman noni far bangere machine e ko nandini noni to di gattete faadi hano tonya noni dun do wadi ni laabi diye hano tokkete ko golle de wadi non do fa han kasem hano di boppaade gattaade fu no tonyan dun wadi ni jaadiraabe amin noni Rahilatu Sumana juurake no ku to sahel do bi ni to salon sahel niger noni to de gatte noni do der gallu nyeme ga hebo fama har ko ewata labi din dum wakati on do ni o yewtidi e abdu gannaaji noni
noy tonnyinol boppaade waye wadirde der masin tonnyino
les yeux avant de les mettre dans l'incubateur il faut
éliminer fadde ma da hoyde boppaade gattato sey cubada di tafon boppako pamore watta mawde sanedu ko na watta ko e mun juuti sanne watta se ko eden de piddu ko na watta nena subata ko na ni boppaade hakkundeje de tedda sanne ko burta garamuji chapanna yaadi chapande joy ne kanye gatta ne machine to nyino on enda senen gonno hono der frigo gattuno daade sey burtinaade de nyalla de bala heba pewo gol don yofade ndiyan gon kan wonde machine on enda no wada pewo le toto no wodi kulowulo eterde chapantati jetati kubbu ko wattata hen enda
38 degrés la température sèche
c'est awati boppaade de nonni accirta de faade tonnyena
il y a des incubateurs qui sont
wodi machine ji latidi kay hore mun woni ko woni toto boppaade enda eruji didi warde eruji didi jonno machine ji goddi kankay wawata wonji tugol boppaade sey an e horema ngada e juude maada ara wonji to boppaade den enda der nyaloma fu laabi didi yaad laabi tati de wadi balde jeddi yaade balde sappo keba lonjorgal ma lonjoda ndara heba pama sale do de tonnyana de ngala e tonnya sa lonjeke fu kanyum hollete ko wonder ton
vous allez voir à travers la lumière de l'œuf
non ne o watto ko fama tonnyol gol no don wada no wodiri
si l'œuf effet
seni a lonjeke de fu ayi ander ton enda alhama ono suudu chanchay do walni endam no wadi lochi noni lochi di kondo lochi di jannum to sa yi dun do fu pama no don no tonya fa wor sa lonjeke fa ayi ner wopan labi tar to anditan wala no tonya kanka arwa itud nen don kay arwa nyamudu ko maado du sentam bo pa de gortugal non jonka amunyoto fa wada kasen balde sappo e jetati ngara kasen kojaade kinda lonjo gotel sa lonjeke di bernde no waawi ji a sowru dun kay hormu der ton endam no sanya sedda sedda
wali pou 5 bu
wadan balde foti ko tonni da fagasa
a partir du 20e jour
ne wadi balde noga yar balde noga e go'o fu no way tawe fuddi no tonnya fa choppi non burtu jono si choppi di fuddi wurtade a accandi hen enlan di nyalla di bala fa wada balde di jati sabu choppi tonnyaade kesum di endan no way wadde balde tati tawe nyaamay goddum yaray goddum non du nyaaw goddum nangata se wadoy balde nay ado way pikade de gatna safare heba hisina dum nyaawuji goddi fereji seni wadai balde nay ko tufuda choppi din endan to pama amursi sabuta am pewol ngol to hanta e may
votre argent parce que l'immunité existe
tomadalla bandirabe wombe ne kettini hano studio kalangu do min dernata on habaruji mi e fulfulde sede lamdo holli min jango min gadda habaruji go e fulfulde mi jotnato mo sayni bi en kirtento jam hirti